CCM chama, sio chama kingine.
Kibe,
kibe,
kibe, kibe.
Ameshinda mwingine kutoka chama kubwa chama, sio chama kingine.
Oh, Zanzibari.
Shurutishwa, nimemchagua kwa kura